Hi, Sizwe. Utsele titlo feso wethu. What a great topic. Mina, my previous relationship, it was 3 years yonke. My sister uyolahlile. I stay Soweto for 4 years. La bengirenta kona before. So my sister angivakashele. It took me 3 years. Le 4 years le before bengakahlangana naye. And then ngahlangana naye 3 years yonke fula. Akaze angivakashele la ngihlala khona. Sikafuna ukuza ngo-December. Hey, yabona manje kumele ngizwakale. Ngithi wayefuna ukuzwakala ngo-December lokhu ngenzi during the year. Awu, my sister uyolahlile. But now ngibuyele to my ex. Manje into zami nomuntu wami manje. Everything is going smoothly.